إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Abarunji abakiriza tuli munaku ekumi ezisembayo mu mwezi ogwa Ramadhan. Allahu subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku Ramadhan yonna yagamba nti ayyaman ma'dudat. Ramadhan ye yonna mwana wattu nnaku mbale bubazi ozigumiikiriza ne weewala ebisiibulula. Ayyaman ma'dudat. Nnaku mbale bubazi. Allah tebenkeza emitima temutya nnaku mbale bubazi mugenda ziyitamu mudde mulye emmere yammwe mukole ebyonna bye mbadde mukola nga tewali abakubye ku mukono ayyaman ma'dudat Ramadhan yonna ennaku 29 oba 3 Allah yaziyita ayyaman ma'dudat wate ate zino ekkumi ezisembayo zo tuziyite tutya bwe ziba nga ziri 3 ayyaman ma'dudat Naku ntono nnyo akhil karim. Nenga bufirwa obulungi obuzirimo hakikatan obiru firidwa. Werekere sebyokola. Waya kadde. Eri eddiniyo. Waya kadde. Okulongo sembera yu no mutonzi wa Allah. Tabaraka wa ta'ala. Munaku zine kumi. Oitilize nnyo kumusaba yu nabi wetaga. Oitilize nnyo kumula ajanira. Akufuru mba nanyini moliro. Oberengo obera mba nanyini jana. EHT wa. Mwebe vien kubidako akhil karim. Biotela bila kusaba Allah. Kwekue nkome lero ennonji. Ofengo li musilamu. Ali kutawahidi na sunna. Yawla Allah subhanahu wa ta'ala. Atengo li kuunkora yenyini. Eyombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Achifira kecho fahuwa minal faizina annajina. Abali mwabo abawanguzi abawonye nsaba Allah fenna teke mubo nabwekyo abalungi abakkiriza muteke yebirowozo nyo 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 mukole emirimu emirungi tarawehi tekuyitako yitulize okusoma Qur'ani yitulize okusaddaaka yitulize okukola buli mulimu omulungi gonna ogukusembeza mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala era mu ngeri y'emu siyinza kwerabira kubajjukiza ensonga baganda baffe ba mashayikh Jibaliko, yokubeeranga bakunganya ebitabo ebigenda okubeeranga biyambirako ddala okujjawo olunnabe lw'abashia olunnabe lw'abashia aba abaagala abaddu bakaafuwalire Allah bafuma Abubakari ne Umaru ne Uthman ne Ali ne Aisha radiyallahu ta'ala anha amma Ali oye tebamuvuma Naye Abu Bakari, Umar, Uthman, Aisha, Hafsa, Babu Huraira, Basahaba bonna, yukaffirunahum, wayukhallidunahum finnari, iyadhan billah. Bagama antibakaf, bakubira muli obgendevu, nobgendevu. Eddini yayo akhil karim, bananyi niyo bagala, buyubira buviranga, buyubusilam, banna Uganda yobaliko. Chikka katako gwe, amanyinti nobu ubuzi, bubuya buya bukaf. Kufuruma muddini wachiba Allah subhanahu wa chikka katako. Okubeera omusaale mukakasa nti ekyo tekibaawo. Na bwe kityo, beera pate, beera mmemba, beera musaale okubeera nga oli omu ku abo abanyiikira okubeera nga oteeka mu nkola ekyo baganda baffe kye baatusaba okubeera nga tukola. Kubeera nga tugula ebitabo ebyo. Ebitabo ebyo baategeezaako nti beetaaga payers omutwalo mulamba. Payers omutwalo mulamba ebitabo bibiri. Abashia bibani ekyokubiri okwegatta kw'abamanyi b'obusiraamu ku bukafiri bw'abashia. Ebitabo ebyo ekitone ekisembereyo eddala ky'osobola okuwaayo mutwalo gumu biiznillahi tabaraka wa taala ebira payem naye nga mwana wattu esobola okununula wallahi nekutaasa omuliro Allah n'abeera nga takuyingiza mu muliro olw'okubeera walwanirira eddiini ye walwanirira enzikiriza ey'obusiraamu na bwe kitoba nange mbasaba mukole ensonga eyo baganda waffe bagibategeezezza ebbanga muganda waffe Sheikh Isa Abdurrahman Ntanda mutuukeko muganda waffe Sheikh Abubakari Serunkuma oyo aliwamu ne Sheikh Isa Abdurrahman Ntanda ne baganda waffe abalala baganda waffe be bategeezaako bulijjo n'ennamba zaabwe zebabawa buli kaseera wabarakallahu fiikum. Abalungi abakkiriza tukyali ku Almanzuma Alhaiya ya Imam Abubakari ibn Abdullah Abubakari Abdullah ibn Sulaiman ibn Ashaf Assajistani alayhi rahmatullah. Era nga wetwogerera totuuse ku baiti eyabiri mwomukaaga bujuliza obulaga nti nno Ramadhani egenda. Nsaba Allah kirize ebitono ebikoleddwamu ate atwongere endasi mu nnaku entono esigaddeyo tubeere nga tukola byonna biteekeddwa okubeera nga tukola. Mulimu Lailatul Qadiri tekusuba akhil karim. Tugambye tuli ku baiti yabiri mu mukaaga nga wano nno wetugenze tugenze ku masala amakulu ennyo omusiraamu yenna geetaaga okutegeera agayitibwa masalatu al iman, amasala agakwatagana ku ki kye bayita iman. Imaani kye ki mu ddiini yaffe? Imaani eyo gy'olaba ebinja byabula nebiva ku mugendo ogwa sunna, omugendo gwa bannabbi ne basahaba n'abalongoofu n'abamanyi b'obusiraamu ne biyengera mu bid'a olw'obutategeera masala gano mu ntegeera entuufu oba olw'okubeera nga byagaawukanako ku kumanya. Na bwe kityo baulama bateekayo ebirowoozo ne babeera nga ensonga ekwatagana ku iman bagiteeka mu bitabo ebyenzikiriza olw'ensonga iman ky'ekikolo ky'enzikiriza. Na bwe kityo kikulu nnyo omusiraamu okumanya enzikiriza entuufu ku kye bayita imaani. Imaani eno gye tugenda okwogerako omumanyi waffe ow'ekitiibwa yagiteekako bayiti ttaano, ziri bayiti ttaano okubeddala ku bayiti yabiri mu omukaaga otuuka ku bayiti ey'amakumi asatu, zonna ezo zoogera ku kigambo kimu imaani, wabula nga zikyogerako mu njogera ez'enjawulo zogenda okulaba biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Yagamba alayhi rahmatullah tabaraka wa ta'ala bayiti yabiri mu omukaaga tuwala tukafiranna, osobola okukisoma wala tukfiran ahala salati wa in asaw, wala tukfiran ahala salati wa in asaw, ate ozikat wala tukafiranna ahala salati wa in asaw fakulluhum ya'si wa dhul arshi yasfahu wala ta'taqid ra'y al khawarij innahu maqalu liman yahwahu yurdi wa yafdahu wala takum murjiyan la'uban bidinihi ala innamal murjiyu bidini yamrahu wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawli an-nabiy musarrahu wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yanmi wa fil wazni yarjahu. Hizo abiyati zilma 13 zo nabi idhnillahi tabaraka wa ta'ala ngazogera kukibaita al iman. Amma olwaleero tugenda kutandika ne bayiti eyo esooka ku nsonga eno nga ebayiti eyabiri mu omukaaga yagamba alayhi rahmatullah tuwala tukafiranna ahla salatin wa in asaw fakulluhum ya'si wa dhul arshi yasfahu. Naam, bayiti eno akhil karim ekwatagana ku masala amanene amakulu ennyo mu ddiini yaffe ey'obusiraamu nga ge gayitibwa masalatu attakfiri, okukaafuwaza omuntu, amasala agattakfiri okukaafuwaza omuntu. Teweerabira nti kye bayita takfiri okulamula ku muntu obukaafiri kuba kubeera nti nno omulamuddeko nti afulumye mu imaani n'abeera ng'ayingira mu bukaafiri, afulumye mbannannyini jjana n'abeera ng'ayingira mbannannyini muliro, afulumye mu bannannyini maadha mu abo abasobomaadha ababeera nga Allah bw'aba abookyezza abajjayo n'ayingira mu abo nga bwe Allah bw'aba abookyezza babeereyo muliro obugendevu n'obugenderevu, afulumye mu abo ababadde balina nnika entuufu n'abeera nga nnikaye efudde nga bwe kityo ng'omukulembeze ateekeddwa okukola fasikh ayina okubeera ng'agisazaamu abaawule, lwaki afuuse mukaafiiri takyagwanira kubeera na musiraamu, afulumye mu abo abakirizi wa okubeeranga tubasikira lwaki anti obusiraamu bwatugaana okubeeranga olimaada tusikira omukafiri oba ye okubeeranga atusikira wahakadha na bwekityo okulamula ku muntu nti mukafiri afulumye mu busiraamu avudde mu imaani nadda mu bukafiri masala aziima 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 masala manene nnyo 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 mu ddiini yaffe ey'obusiraamu na bwekityo kikulu nnyo okubeera ng'omusiraamu ateekayo ebirowoozo ku nsonga eno lwaki nedda ng'omubaka waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallama yayogera ekigambo ekinene bwe yagamba nti nno man qaala li ahihi omuntu yenna agamba muganda we n'amugamba nti ya kafir owange ggwe mukafiri ggwe fakad baa biha ahaduhuma omu kubo aba amaze okubeera nga haqa mukafiri imma gwakigambye kimusiŋŋaane nga ddala mukafiri oba kibeere nga tekimutuuka nga tekimwambala kibeere ng'ensonga eyo gyamuyise ate egenda kudda eddire ono abagira mudde ku mulala nabwekityo nsonga nnene nsonga ya bulabe omusiraamu ateekeddwa butereevu okubeera nga ategeera ensonga eno awamu n'ekyo nga taifa abal tawaif bibinja mu bibinja ebyo ebyeyita ebisiraamu mwana wattu nga byabula olubula olw'amaanyi ku nsonga eno ekwatagana ku kukafuwaza omusiraamu nabwekityo eno baiti gye tuliko eyawukana emaada eyanukula ebibinja bibiri ebyasinga okubula mu mulyango guno ekibinja ekisooka bye bayitibwa bakhawarij ekibinja ekyokubiri bye bayitibwa bamutazila amma bamutazila tulabe ku nzikiriza zaabwe ez'enjawulo amma bakhawarij be basinga okwatiikirira ku maatha ku masala gano era nga bakhawarij bwe bagattwamu ne bamutazila ebyo ebinja ebiri biyitibwa firaq al waidiya n'ebinja byonna ebiri ku ntegerefaanako baitu ziyitibwa firaq al waidiya al waidiya kiki byekwata ku bujulizi obwo allah onombako muhammadi sa sallama nga basuubiza aboonoonefu aboonoonyi okubeera nga bajja kuyingira omuliro ne byekwata ku bujulizi obwo ne bibeera nga buli yenna agwa mu bwonoonefu bimulamulako nti no talifuluma mu muliro mukafiiri ne bireka obujulizi obulala obulaga nti nno owekiba allahu subhanahu wataala asonyiwa amazambi gonna agatali shiriki obujulizi obungi obukubyeko mu qurani ne mu sunna z'ombaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam nabwekityo wala tukafiranna ahla salaati wa in asaw tokafuwazanga bannanyini kusaala abasaaze n'olamula ku muntu nti mukafiiri n'agamba ti wa in asaw olw'okubeera nga bagudde mu mazambi agudde mu zambi alina ekintu ky'omanyi nti allah yakigaana akikoze kiyinza okubeera mu mazambi amatono kiyinza okubeera mu mazambi amanene baite tugamba tokafuwaza omuntu oyo wa in asaw lwaki fakulluhum yaasi kubanga buli muntu yenna mu baana adaamu agwa mu zambi wa dhul arushi yasfahu so nga ate owekiba allahu subhanahu wataala mu bitendo byatukakasa yatukakasa nti musonyi asonyiwa yeerekereza n'ebifaanaganako bwe bityo nabwekityo ensonga eno nkulu twetaaga okugitegeera mu ntegeera esingira ddala okubeera entuufu lwaki anti abantu beeyambisa omulyango guno era mu ngeri y'emu okuwolereza abakafiiri n'okufuula ensonga eno ejjigi engabo ey'okubeera nga abakafiiri batambula nga maatha bayinaayina nga tewali n'omu ayina kuboogerako nga buli muntu yonna aboogerako nga badduka emisinde atinanga nawo beekwasa bino byonyinyini temukafuwaza basiraamu temukafuwaza basiraamu n'ebifaanaganako bwe bityo bujja nti nno obusiraamu tebwannyonnyola ani musiraamu n'ani mukafiiri nabwekityo ensonga eno yeetaaga omuntu okugitegeera mu ntegeera entuufu ennyo okusobola okubeera n'ekipimo ekya wakati ekyo ekikwatagana obulungi n'eddiini yaffe eyeweekitiibwa allahu subhanahu wataala nabwekityo ensonga gye tuliko wano era nga kyekinyusi ky'ogwana okubeera nga otegeera ggwe omusiraamu awuliriza ensonga eno kwe kubeera ng'omanya okiyingize mu nzikirizayo kinyweremu kikakate kyekiriwa ogambe nti teriiyo muntu yenna akkirizibwa kuyitibwa mukafiiri olw'okuba agudde mu zambi ebbanga limala nga ezambi eryo lyaguddemu teriri mu mazambi obusiraamu Yibwaya ukumada bwiliyala mrako ubanti obusilamu bwala mrako zambi elio ntino omuntu alikoze abaka afu wade afurumye mobusilamu. Zambi elio muganda wange nebweli kuitila kubu nene. Zambi elio muganda wange nebwobe erangu ulie nyinyara nyo. Erangu omutima gwo gulitamwa nyo nyo. Erangu ulaba dene nyo 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 nyo. Aa, ekicho ulira mutima siye mizani okafu wazo omusilamu. Mizani okafu wazo omusilamu. Kwe kudiri Allah mputunula. Ono Allah akoze chino wade chinene nyo. Allah ya mula konti mukafiri. Mutula banga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mula konti mukafiri. Tumuita mukafiri. Wa inkari halkarihun. Aba imadha. Aba chitamwa. Neba chitamwa. Neba kubenduru. Neba korabatia. Tuga amati hadha kafirun. Uyo mukafiri. Ate mungiri yemo. Si nge zambi tulitunulida. Nge zambi yeri wade tulabia dene nyo. Netu gendo kwete gireza madini ya fe. Gomelezi wa fuwechi wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ili amla konti bukafiri. Obombaka Muhammad s.a.w. ya ili amla konti bukafiri. Zambi ya ili alikoze tumuita musilamu. Tumuita mukirizo mujivu. La. Wadokumuita mukafiri. La. Tugamati muslimun fasikun. Musilamu omono nefu. Muslimun nakasun iman. Musilamu na imu kendevu wabu kiriza. Netu muambra keni ya liobu silamu aljawabu la. Fahuwa muslim. 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 Tusigala tumuita musilamu, tusigala tumuita musilamu, tusigala tumuita musilamu. Wache ibadallah, wache ibadallah, anti obu silamu, inze nawe tuwabu sanga kudunia. Tuwalite tubumanyi, obu silamu propati ya Allah, tabaraka wa ta'ala. Obu silamu Allah ya rufuga dini ye. Dini ye. Allah ya ajifuga. Na wechi tutokiriziwa. Kufuru ya muntu ye na. Ye Allah kwa kirizo kuwela mudini ye, no mufurumia mudini Allah subhanahu wa ta'ala. Ngeira mungeri yemo, kano kauli le. Ngeira mungeri yemo, omuntu Allah kwa yagana antaina kuwela mudini ye. Tali mudini ye, tamuagara mo, takuagara kuwela anga o mkakatika mbusiramo. Mkakatika mbusiramo. Haa, dede tumulabante ine juni. Tumulabante ine kofile ye juni. Ati munanga asambira. Kana witu mkakafasa kafasa mbusiramo. Ya khia asamira agani mulike kabu takabu silamu eko fine juno wale mule kunga jijeko wale mule kumusayiko mpwe mwerere wale mule kunga mwerere la hawla wala kuwata illa billah na kwa atoru goyeri watu mungira wale zanziba ne pasa wa sobolo kuteka kumutwe na agama atoru goyo luli kumutoro wale mufude omu silamu wadenga musamize wadenga ayalu labarongo wadenga ageme nkuba wadenga akora ebi korowero ebi sufu ebi manyidua ebi abashiriko ya dhanbilla. Na wye chito, chiteke mmotima akhil karim, chiteke mmotima mwanyi na zowe chitewa, ntino omuntu yenna, negwa agwa muzambi elifana naritia, zambi elibanga elimananga sibu kafiri, Allah tiyadida muna konti bu kafiri, ngo kulievi siyaga, chigambo chinene, ngo kulievi siyaga, chigambo chinene, ngo omuntu okwega tani nsolo, chigambo chinene, ngo muntu okutta abantu kigambo kinene ngo muntu okutta omusilamu kigambo kinene bal ngo muntu okutta seeka kigambo kinene nnyo 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 naye awamune echo Allah subhanahu wa ta'ala ebyo nabye njogeddeko yabiteeka mazambi amanene naye mazambi ago tiyagaita kufurun tiyagama nti obu kafiri tiyagama tiyagama mazambi gafurumya omuntu mu busilamu tunulira omusajja ayita Abdurrahman ibn Miljam eyatta omuku basajja abasinga obutukuvu mu dini yaffe ayitibwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yali omuku ba khawarij omusajja oyo Abdurrahman ibn Miljam na veri natta omusajja omutukuvu yali asinga okubeeranga yasinga enkizo ku bantu bonna abaali basigadde ku nsi oluvannyuma lw'okufa kwa nabi sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakar ne Umar ne Uthman tewali ku nsi yali asinga Abu Umadha Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu chitibwa labo omusajja bwa veri ngali omukuba khawarij naagama ati Ali mwononefu naaviri subhanallah naamutta omusajja oyo mashiddati khubuthihi n'obusufu bw'obubiibwe n'ekibunene bw'ekigambo kye yakola ba ulama n'abamanyi b'obusiraamu tebamuyitangako mukafiri awamu n'ekyo nga yagwa mulimu ku mazambi agasingira ddala okubeera amanene mu ddiini yaffe ey'obusiraamu kikye njagadde wano kwe kubeera nti nno muganda wange omanya nti zambi tulizza eri busiraamu obusilamu bubuliito bukafiri bukafiri eyi wallah wulira kano katakakulu nyoka wulire anti abantu bangi ayinza okukwata omutima gwe n'abeera ng'alamuza eddiini agenda okuwulira nga singa awulidde nti omuntu enywedde omwenge alaba kinene nnyo 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 eranga tatebenkira okujjako nga awulira ayagala agambe nawe ogambe nkyo yakoze ekintu ekyo akafuadde afumye mu ddiini akafuadde afumye mu ddiini ate mwana watu ayinza okulaba omuntu nga madha asulika ensenene ate omutima gwe ne gutakitamwa nnyo nnyo kisufu naye awamu n'ekyo nga bwe tukwata ebintu ebibiri oli kyakoze zambi ddene okunywa omwenge zambi ddene kirima zambi amanene aliko laana ewekiba allahu subhanahu wataala kisobola omusiranyiza mu bbali eyo kyakoze naye allah tekiramulako nti bukafiiri ate ono akutta eno ensenene n'agyesigamira n'agiwa amaanyi ageyawudde allahu subhanahu wataala kirimu amaanyi agakwata ensenene esigadde naki ekyo kyakoze oba gwe omutima gukigulumiza ye allah kiramulako nti bukafiiri allah kiramulako nti bukafiiri waman yad'u ma allah ilahan akhar la burhana lahu fa innama hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihu lkafirun allah atulaga ti omuntu yenna akowoola eyesigamira ateeka mu position yawudde allahu subhanahu wataala ekintu kyonna allah kyatakkirizangako fa innama hisabuhu inda rabbi agenda kwenyonyolako innahu la yuflihu alkafirun mazima ddala abakaafu tebagenda kuwona tebagenda kufuna ssanyu mu maaso g'ekitiibwa allahu subhanahu wataala nabwekityo ahi lkarim tuddeyo ku nsonga gyetuliko nti beera ng'okimanya gwe omusiraamu nti nno tewali muntu yenna gwe tufulumya mu ddiini yaffe ey'obusiraamu okujjako ng'ezzambi eri omuntu olyebagadde imma bushiriku agaseku allahu subhanahu wataala oba bukafiiri obukafiiri lwaki tubyawula shiriki n'obukafiiri anti si buli bukafiiri nti ebeera shiriki saate buli shiriki bubeera bukafiiri omuntu singa avuma allah tetugamba nti akoze shiriki nedda naye aba akafudde afulumye mu busiraamu singa omuntu avuma nabbi tetugamba nti akoze shiriki nedda naye aba akoze obukafiri mufulumye mu busiraamu singa akakkanya quran nagisulamu ka buyonjo tugamba nti omuntu oyo afulumye mu busiraamu kyakoze shiriki la nabwekityo obukafiri bugazi ate obushiriku bufunda nabwekityo buli bushiriku bukafiri so si buli bukafiri nti bubeera bushiriku nabwekityo omuntu yenna aba akoze ekintu ng'ekintu ekyo si shiriki si kafu lya wakiba allahu subhanahu wataala omuntu oyo tetugamba nti nno avudde mu ddiini ne bwe tumutunuulira bwe tuti ne tumwetegereza wallahi tumutunuulira enfaananaye tugenda kulaba ng'asibye ebiviiri tulaba atadde eyalingi ku matu tulaba akozesezza engoyi tulaba enene nali mu mbeera nga tesanyusa mbeera yabasi yabasiraamu oyinza obutuna noonoonyako konna konna akafaanana ku busiraamu nga tokalaba naye munnanga owulira nti omwana oyo ye yasiini omwana oyo ye sulaimaani omwana oyo ye hamida omwana oyo ye hafusa omwana oyo ye gundi mwana wa musiraamu era agamba nti musiraamu omuntu oyo tokkirizibwa agamba nti mukafiiri jesso olwoyo embeera gy'omulaba afaananako nedda lwaki olw'ensonga nti ekyo tekimala okutta shahada ye gyetukakasa nti nno yeyimirizawo obusiraamu kubanga shahada owekiba allahu subhanahu wataala yagikola nga ibaada yezimbirwako obusiraamu era nga kyekikolo kyeddiini awamu n'ekyo shahada eri mu mutima nabwekityo shahada esobola okuba nga mu mutima gyeri awamu n'ekyo ngaebikolwa ebino nonna bifaanaganira ddala olufaanana olubi olufaanaganako bwe rutyo nabwekityo omuntu oyo tugamba tutya tugamba nti amasallah musajja ali bulungi temwogerako musiraamu nedda tugamba nti musirimu musiraamu lwaki anti tulina bujulizi tyayaludde abalongo agemye enkuba alina ebigali wansi ebitanda alikina empewo z'ekika tyagenda n'asaba entaana akola atya tetulina bujulizi bwonna nti akafuwadde naye ate tukoze tutya tumuyite mukkiriza nedda si mukkiriza kiki ntegeeza nti simukkiriza tetumuteeka mu abo abakkiriza abalongoofu masha allah talina mutawaana muleke abantu beetambulire abantu bonna basiraamu bali ku bulungi tebalina buzibu bunonona nedda tugamba nti musirimu musiraamu lwaki tetulina bujulizi bwa kafuwalakwe ate mu ngeri y'emu tetugamba nti musirimu kamilu imaani musiraamu ali ku bulungi bwereere oyo afaanaganako bwatyo oyo omulaasi oyo gwe tulaba ali mu mbeera egundi etasanyusa n'akatuno mu mbeera y'eddiini ne tugamba tutya musirimun musiraamu fasikun omwononefu musirimun musiraamu fajirun mwononefu musirimun musiraamu naqsul imaani imaani yennafu musirimun musiraamu amannya gonna agali mu mbeera bwetyo naye nga tumwambuddeemu linnya lyakubeera nti nno musiraamu ensonga eno ahi alkarimu beera ng'ogitegeera mu ntegeera entuufu olw'ensonga nti nno abantu bangi jamaati mpitirivu ezaabula ne zibeera nga zaakwata abasiraamu ne zibakafuwaza kino nno tekitegeeza osiŋŋaana omuntu mwana wattu emaatha ng'awuliranga ekyo twogera ekiinanyisa abononefu abononefu batambule bajye butaala baleke kubeera nga bagambwako maatha oba nti tuwagira abantu okubeera abononefu munnanga oba obitegedde bubi obo bitegedde bubi oyinza tusingalira mu ngeri yemu saba Allah tubeere nga tuli mwabo era mu ngeri yemu abagaana abampa ebikolwa ebyo bitugambye nti abibagadde tetuyiri maadha si mukafiri naye tuje tusingana era mu ngeri yemu katugamba bannanga alya riba amanye nti bagadde zambi dene bannanga to omuntu amanye nti bagadde zambi dene bannange ayenda amanye nti bagadde zambi dene omuntu abba yebagadde zambi dene akoze kino akoze ki ebino byonna tubyogera naye awamu n'ekyo mizani y'obusiraamu etugamba nti abantu abo tuli mubatiisa mazambi nga omuntu yenna aba agugubye n'aligwamu yeetadde mu mbeera ya bulabe nnyo mu maaso gallahu subhanahu wataala allah asobola omuyingiza omuliro kyokka awamu n'ekyo tagenda kugubeeramu bugenderevu na bugenderevu ebbanga lyamala ng'ekikolo kya tawhidi obusiraamu we buli teyaliimu abo abakafalira owekiba allahu subhanahu wataala era mu ngeri yemu ikhwan alkiram mukimanye nti nno wano waliwo amasala amakulu tujjagala wa mu maaso mu baiti ndowooza ejja kuba y'abiri mu musanvu oba abiri mu omunaana oba abiri mu munaana okubeera nti nno kye bayita imaani si kintu kimu kyobanga booraba akataala nti imaani ezikira omulundi gumu nga akataala bwokafuna kazikira omulundi gumu aa nedda munnange kye bayita imaani yatajazza wa yatabaad kye bayita imaani imaani erina emitendera nga bw'olaba ettaala eyo yenyini yeeneddeko ekyokulabirako kiri ng'ofuuye enfuuye ng'ofuuye nfuuwe era mu ngeri y'emu ettaala eyo nga bw'ogiraba nti bweba yeezikidde nga yeezikiddeyo ku lwayo bweba yeezikiddeyo ku lwayo aa ebeera erimu mbeera nga nnungi neetandika okukka nekka eweddemu amafuta nno amafuta gagenda nekka 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 okutuusa lwetandika okubeera nga kyetuyita nti eyaka lutambi tekyayaka mafuta kati eyaka lutambi waliwo abasiraamu kiteeka ebirowoozo byo kino ekifaananyi kirungi kitwale kiwulirize kijja kuyamba nnyo ku nsonga eno waliwo abasiraamu wallahi nga baakalutambi nga baakalutambi nga otwo olutambi olwo tewali kirwagisa okujjaku mulimu mulimu otunyogo okunyogogerera n'okutoberera otwo otufuta wadde tutini nnyo otukaze tutini nnyo otusigaddewo naye nga tetunnakala olutambi terunnaggweramu ddala 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 kye bayita mafuta kufaanana ngoye endala nabwekityo abasiraamu gye bali ali ku ddaala efaanaganako bwetyo ng'obukkiriza bwenywa ne bwenywa ne bwenywa ne bwenywa ne bwenywa wallahi nemusigalamu kantu katini nnyo nebbanga lekamala ng'akantu okakyayaka ako kakyayaka tekannazikira tetukkirizibwa omuntu oyo kubeera nga tumulamula mu abo abazikidde awamu n'ekyo ng'akaakaaka wadde katini nnyo tekannazikira eno nno nsonga nkulu akhil karimu beera ng'okimanya ti yebali abasiraamu abali mu mbeera efaanaganako bw'etyo ng'ettaala eyo eyinza okuba ey'omukono ng'eyaka kabbulu eri wansi ekitangana kyagiweddeko dda mwana watungonyeza n'obutamanya nti eyaka okujja ng'ogisemberedde n'ogyetegereza n'ogiringiza noga ekyayaka obeera tinazikira naye nga ki nga ki singa ogiramuddeko ng'oli eri walirowoozezza mwana wattu ettaala eyo yazikidde dda nabwe ekiti abasiraamu abo gye bali abali ku mbeera ey'obulabe ennyo efaanaganako bw'etyo mwana wattu bw'afa ng'akantu ako tekazikidde omuntu oyo ne bw'asiraanira mu muliro obugere omaadha obukadde n'obukadde bw'emyaka nsaba allah gututaase enkomerero aka akaasigala kaaka keyafa nga kakyayaka kitegeeza nti yakaafu wadde teyeyaludde balongo teyagemye enkuba talina mudala gutunda byawongo talimu abo basulika nseenene talimu abo abamala ekizadde talimu abo bannabyabuwangwa bannabyamisambwa talimu abalina embuzi ya lubaale ku lujja abadde mwonoonefu nnyo obusiraamu nga bugenda busebengeredde nnyo naye kaafa nga tekannazikira allahu subhanahu wataala ku nkomerero abeeranga amugjayo mu muliro nabwekityo ensonga eyo barakallahu fik beeranga ogitegeera bulungi nnyo obeere ng'omanya nti nno tetufulumya muntu yenna mu busiraamu olw'ezzambi lyonna eritafulumya muntu mu busiraamu tofaananga bakhawarij naam tofaananga bakhawarij naam kibinja weekiri tukirina neewaffe e uganda nga kyabakhawarij bayina entegeera enfu ennyo ku masala gano wallahi otuuka n'omusiŋŋaana nga talya bisaliddwa basiraamu talya bisaliddwa basiraamu balina amasabo nedda baalula abalongo nedda bagenda mu masabo nedda bakola kimu kikaze ti a batalafu abo batalafu abantu abalina entegeera efaanaganako bw'ekyo bali ku ntegeera etali ntuufu bali ku ntegeera etali ntuufu okubeera ng'okwata abantu abafaanaganako bwe batyo n'obateekako ahkaamu ahkamu ezaba kafiri enamula ezaba kafiri omukafiri yasale ekito bande batalya singa bayina buche yawe wake atamule kilometers 3 agende wa munne gundi ewoja ino kulya nyama ate nyama esigadde zine ziri mu buche zete sibuli omu abantu abateka myazira ya bakafiri talya okujjako esaliddwa oli ali ku ntegeera ye etali ntuufu yekayekayeka oyo bwagenda okubeeranga alya ennyamayi abasigadde bonna abasiraamu zine ezabbuja zinefaana zitya la ahkamu zebabateekako ahkamu zabanaswara n'abayahudi era ababafaanaganako bwe batyo osiŋŋaana mbu agamba mbu munabidaa talina buyinza ku muwala we nabwekityo bw'afuna omuwala naddala omuwala oyo bw'abeera ku ntegeera nga kanya n'entegeera yaabwe agenda butereevu n'akwata omuwala oyo mbu n'amutwala ewa amiiri mbu amiiri we yamumuwa amiiri yamumuwa ate ono munabidaa naamu munabidaa akola bidaa asoma taaliiri ne talakaini asoma taaliiri ne talakaini bidaa tezikkizwa mu busiraamu zivumirirwa emisana n'ekiro tuzivumirira emisana n'ekiro naye abaffe omulamuddeko obukafiiri afuuse mukafiiri takyalina uli wilaya ku muwala we eyo ntegeera nfu ntegeera ya bwa khawarij si buli munabidaa nti aba afulumye mu busiraamu munabidaa bw'ayalula abalongo afulumye mu busiraamu lwakwalula abalongo so si lwakuba nti yasoma tahaliiri oba talakaini ezo bidaati ago mazambi bidaa mazambi manene tugavumirira mbeera ya bulabe tekitegeeza nibino bwetwogera mu tugambo tutegeeza nti bebakola bitono si binene nnyo nedda twatandika biati nga tugamba tutya wala taku bidiiya laallaka tufulihu dayo wulirize ebigambo byetwayogeraawo nga tulaga obubi bwa bidaa n'obunene bwayo n'obulabe bwayo n'obukyamu n'entegeera enkyamu yabanabidaa n'okusiraana okune kwe bagenda okusiraanira mu bbaliro n'okubeera nga tebagenda kunywa ku luzi lwa haud n'ebirala bingi 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 byetwayogera ku nsonga efaanaganako bw'etyo lakin hal hum kuffar abange bakafiiri olwekyo tuba twogedde nti akuzza amaddaga n'ohombogo mukafiiri olwekyo twogedde nti nasome tahaliiri ne talakaini mukafiiri olwekyo twogedde nemaaza nti bakuŋŋa ne basome edduwa y'abafu la ekyo si kyekibakafuwaza bal ekibateeka mu mbeera ey'obulabe ey'okubeera nti banabidaa naye nti tuba tuuke okubeera nga tubafunuya mu busiraamu atuke n'okubeera nga talina right ku muwala we bwe yazaala takkiriza okubeera ng'amuwa omuntu oba ng'agaana eyo ntegeera nkyamu kaakati ate nno bano bba tebakoma naawe wabula bakwata n'abantu bonna batali ku nzikiriza yaabwe yalabanga waddemba okutwala muwala w'omuntu yenna mu basiraamu muwala yenenenna mu basiraamu kiki nti amiiri yamumpa amiiri yamumpa amiiri yamukuwa yamuzaala amiiri yamukuwa yamuzaala amiiri alina bawala be genda amiiri akwe bawala be ti amiiri yamumpa amiiri yamukuwa yakwakwatazaala eyo ddiini ya busiraamu yawakiba allahu subhanahu wataala yatugambye ebyo mu qur'ani oba mu sunna kiruddawo mu qur'ani oba mu sunna z'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama tuuke okwata abasiraamu tubajjeko wilaaya ku baana baabwe be bazaala nabwekityo obo bonna bubuze obo bonna bubuze omusiraamu bwagwanira ddala okubeera nga abwewala mukimanye abalungi abakkiriza ti al imaanu yazidu wa yankusu imaani erinnya ate mu ngeri y'emu imaani ekka imaani erinnya ate mu ngeri y'emu ekka imaani erinnya omuntu bwagondya allahu subhanahu wataala ngaerinnya omuntu bwajemera allahu subhanahu wataala imaani ngekka esobola okukkira ddala nekka 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 netuuka ku kifaananyi kiri kye twalabye akhil karimu omuntu ng'ayinza n'okubeera nga anaatera okuzikira n'ebbanga litumala nga tulina bujulizi n'akatono nti omuntu oyo akafuwadde omuntu yebagadde ekino kimufumye mu busiraamu tusiga tumuyita musiraamu bw'afa tumusaalira tulajanya allahu subhanahu wataala amusaasire amusonyiwe eyo yenzikiriza yaffe wala tukafiranna ahla salaati wa in asawu tukafuwaza abantu abasaala ne babeeranga bagudde mu mazambi okujjako ki okujjako ng'agudde mu zambi eryo erifulumya muomuntu mu busiraamu kasaaligwamu nga lifulumya omuntu mu busiraamu mu mbeera erikkiriya obulungi oyo nnaafaanaganako bw'atyo la shakka fi dhalika wala raib nti tubeera tumulamulako obukafiiri kubanga eddiini yaffe ey'obusiraamu awo ebe tugamba tukyuse ennamula ku muntu oyo kubanga ekitendo kya imaani kyabadde alina kimuvuddeko n'abeera ng'afuna ekitendo ekirala mpozi wanira waliwo ensonga endala nkulu okugitegeera yeeriwa kwe kubeera nti nno omusiraamu yenna amanya nti nno omuntu ayinza okugwa mu zambi ng'ezambi eryo terifulumya mu busiraamu ng'ezambi eryo terifulumya muntu mu busiraamu ng'amazambi ge tukoonyeeko mu byokulabirako naye singa agamba nti ezambi eryo likkirizibwa okukolebwa n'alistahalla kye bayita al istihilal okukkiriza okuhalalisa ekintu kyamanyi obulungi nti Allah yaki haramisa, Allah yaki haramisa omuntu oyo aba afulumye mu ddiini yowe ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bil ijma la khilaf baina al ulama, nti omuntu yenna stahalla, omuntu yenna akwata ekintu kyonna ekimanyiddwa nti Allah yaki haramisa oba nabbi sallallahu alayhi wasallam yakiharamisa ng'obwenzi oba okubba nekifaanako bwe kito naga ati amutuggyeko nammwe mugere bwe nammwe tikirina mutawaana tikirina buzibu bwonna ebifaanako bwe bito fahatha kafirun billahi alazim aba kafalidde owekiba allahu subhanahu wataala wabula mu ngeri y'emu era oluwano pointi enkulu etaaga okutegeereka ku nsonga eno ki kye bayita al istihlal okulamula ku kintu nti kiri halal abaffe istihlal eno kwe kugwa mu kintu ekyo bifeelihi omusajja mafala n'omusiŋŋaana nga mu dduuka li atunda sigala amakulu g'ekigambo ekyo kikolwa ekyali mukola okubeera nti atunda sigala mu dduuka li kitegeeza nti nno alamudde ku sigala nti yali halal okwanukula ati nedda waliwo ababitaputa bwe batyo bagamba nti aa uju mukafiiri lwaki mukafiiri anti astahalla astahalla atya tolaba bw'atunda ekintu bwe kiti tayinza kitunda okujjako ng'agamba nti kiri halaali nedda muganda wange nedda muganda wange ebintu oba obitegedde mu ntegeera enkyamu ennyo ebintu oba obitegedde mu ntegeera enkyamu ennyo omusajja oyo asobola okukola ekintu ekyo n'abeera ng'atunda sigala oyo oba ng'atunda ekintu kyonna ekiri haramu oba ng'akola omulimu gwonna oguli haramu naye ng'omutima gwe gukimanyi bulungi nnyo nti kino kye ndi mu kukola haramu nga talina njawulo n'aboono nefe abasigadde nga ggwe nange n'omulala bwe tusobola okugwa mu nsobi yonna nga tukimanyi bulungi nnyo nti kino kye tuguddemu omutonzi waffe owekitiibwa allahu subhanahu wataala yakigaana kubeera tukiguddemu tekitegeeza tuba tukiramuddeko nti nno ekintu ekyo kiri halaali ekyo nno waliwo omusiraamu gwe nawulira ng'akiramula ku musiraamu n'agamba nti aa gundi oyo mukafiiri owange lwaki akafuwadde nanga nti ati atunda ekintu bwe kiti mugundi mu kifo kye ka subhanallah nedda si bwe kiti bwe kiri ahil karimu si bwe kiti bwe kiri wabula al istihlal imma yastahil biqalbihi omutima gwe okubeera nga gugamba nti tekirina mutawaana stahalla n'omutima gwe au bilisaanihi oba n'olulimi lwe ne tumuwulira ng'agamba nti aa tewali buzibu okunywa omwenge tekirina buzibu nakato mutugjeko oludiinidiini fahatha kafirun billahi alazim abeera mukaafu yennyini niwe bamuzaalira emakka mu kisibo ku lunaku lwejjuma talina kalungi konna mu maaso gwekiba allahu subhanahu wataala aba afulumye mu busiraamu ekyo nno kyabaguddemu kiba kinene 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 kyensaba owekitiibwa allahu subhanahu wataala fenna abeerenga akitwewazisa bingi owakitiibwa omukkiriza byogenda okumanya ku nsonga eno bigenda kujja paati eyokubiri tubadde wano ku saidi eyaabo abakafuwaza abasiraamu okubajjukiza nti ekibakola kinene 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 mwana tukisobola okubattira ddala eddiini yaabwe eyaadhan billah ne beesiŋŋaananga bali mu mbeera yabulabe ennyo mu maaso g'owekitiibwa allahu subhanahu wataala so nga kyebakoze bagamba nti nno balaga bujja ku ddiini w'ekitiibwa allahu subhanahu wataala naye si buli alowooza nti nnalaga bujja nti nno kyabakola kiba kituufu nga boolaba mu butadaa boosiŋŋaana nga basoma zibawuledi owange lwaki mukola bwe biti nti afe tulaga kwagala nabbi sa sallama nabbi sa sallama oli mukula mulaga bwagazi ng'okola ebyo byeyaziiza abasiraamu kubeera nga bakola nabwe kityo waliwo ibaada saidi endala eyabaamu ku byabyayi ba temukafaza basiraamu nga balwanirira abashiriku temukafaza basiraamu nga batuuka ku lwono nga balwanirira maadha abakulembeze b'abasamize temukafaza basiraamu n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe bityo abo baiti yaabwe ejja nabo omuwandiisi teyabaleka waggulu biidhinillahi tabaraka wa ta'ala waffaqa allahu aljamii lima yuhibuhu wa yaruda walhamdulillahi rabbil alamin.